gamanye na baneri chako bamve ko kulwa mwenta kasaja lwazi bulio mawa nikamu kono kwa ya tulera ntumukama mulungi ekisera chonaru na kutenda nga mukama olino uinza katokiriza tewali china mpangula ngumira kukwe tata na baloza ntiwe basinga manye bono basinga wampangu za mavira tunda rena liomu wande bono mpavu julizi ntinali mfude koro na yenga mukama tanakiza zama ntuna bafakera katonda katikwe manye ntie wange ngerije chiri ntituva makanga maufu kwe chiri ne mumioyo nebofu vano ba mulungi omuntu ye mtu tatulirao wekolera kalimu kowe bulungi omulala gamba ye chitajera omutimanga mubiera sigala mubiye ne bomuyamba atobona kola chasima omuzegwe kuba muzegwe sone tima tebaligiriza bukulu kuba mutima we bagutonda tone yanga mtu yava kubantu wamanange nkola binyamba kankole byange binyambe omuna ukama we batugamba kankole byange binyambe omuna ukama we randize weka
nanga bantu babi kankole byange chize tewali wona chebagala bali basana sana musinga ndala
atomu sana walugera talia wamene no kunywera enkuba wewa yankubane musana na kuma byetu lino kubamu kulazi kulabe no kukula kwetera kati ntoba kubana zala daladala nga na woli muzadde abana banga batobonzi tambale kawa yebuno bulamu chechi kusa munonga na olifa eriyo katonda kunsinye ne kuru buno bulamu era yenyini bo na yenga benyimbiro kunjagala bo bachovunana wali ngambe nemba kulegero bayimbira nzireka mucharo kubo bulamu bwange nchawa kale kirala ndi muzadde ndokanga nembanga sina bigambo kubasinga wanzi tata so bulamu bwange nchawa kale kirala ndi muzadde ndokanga nembanga ebimumbye sigaliza singa wanzi tata ngokumpala banyapaka mabira banzi tensireyo abanunula bajja lwakuba mukama njagalera kale ndi fata ekingumya nti buli alina emiremba ngamba kumaje bayiteyo nzikirize nsi tugiyitamu na kubonaabona kangume mungu jali
munanga bantu babi kankole byange nkize tewali wona kyebagala bali basana sana musinga ndala
abagome kwenga zituze mabega tebali walabali wano kumpi olya iya na kusibya wakiri ne zifulumira kwa mukomera ne gola kasente kotazane abanga abanyumiro entalo bajja begonza naye maama bakumalako ekikolagana n'abantu badde nfuna mmekanga bakino kisa kyekindabye ennaku abalanga babivaako tebakyayamba mwattu bali bulungi bazibu nno abantu bwe batunula si bwe bafaanana tulabanga abantu engoye zitulimba naye emitima gyabwe gya nsolo kankole ebyange binyambe omunaku kama we batugamba kankole ebyange binyambe omunaku kama we randize weka bamponinga lwakuba nkola bulungi byenkola mbwe kyali jjali bwekati nnindeyo olulumba lwabo olupya nayimba sisiri abantu abo kye bankola ne mbaddamu bwe balemeddwa okwekolera ataawo tebanyega kantu naye amalogo gosindika eno gajja kuddagalinde katonda gwensinza bw'atalinja bulireera sirivaawo nze ngumira kuba mpagira okwagalwa si kwegula mmwe mwegule tulibasangayo mbiwejjo wejjo n'awaadiza mmwe ngule amaanyi ameemanyi okweyogerera togiyita firimu eno abantu baawula ekibasanyusaero mmwe bakyayira be baayagalanga n'omulala mugambe nti owekaliisizo ye mwe